Big Soul!
This is the new Africa. Tucheze, tucheze, wana wasima. Tucheze, tucheze, wana wasima. Tucheze, tucheze, wana wasima.
This is the new Africa.
Tucheze, tucheze, wana wasima. Tucheze, tucheze, wana wasima. Tucheze, tucheze, wana wasima.
Rembo wako wasumaku, rangi yako kwangu yangu. Goma viwili, sauti ni mbili, ni wape muziki.
Every beat in this place, beauty at its simplest. A masterpiece worth stunning innovation, a dance to a celebration.
This is the new Africa. Tucheze, tucheze, wana wasima. Tucheze, tucheze, wana wasima.
Kipimo ya vuti ya kwangu. Akaja kapendwa, akapendwa kuenda. Kapendwa mama Afrika. Oh, beauty wa the baby. Oh, tabasamu kama kwa male.
Tucheze, tucheze, wana wasima. Tucheze, tucheze.